exclusive from afrofile.com.
Yeah, 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 yeah. Mr. Tough Quick, young self take a tough one. Go ahead. Nishi watch chaka chelo na chibuka na mashoko. Njigile kopa FP na sanga pwe miponto. Nepa na nkuma hilo. Alendeba fe miponto atinga na risha chidimbanda mutobele mpoto. Listen, ini mboshowe kunu mandi shilalila. Katwa risha chidimba mandi chilalila. Wama iki utuka kwa tili stima. Echilengela manimbo yebe fyo kutumia. Uka imbe kuchinimbo chama pastas. Ndawa kuno wapa kisa ama fake pastas. Benangu baba itatima major one. Batilesa wanjina kachili major one. Kose wapita profesa hii papa. Real papa he go deeper papa. Yeah, awe mwandina fichila mo. Na vena Chris tunumba na vena na bapune na mo. Ule alanda tu moka dipari iwe pata. Don't think songa moka dipari iwe. Iwe nebumba lube mwandi ndemi feeling Bakadi weka weka ndali feeling Ukonka nepo fyoko latu pama nimbo. Ukembe kona kantu kama karimbo. Foko yena mwandi wali kontolola. Korimbo lava zone fabo kontolola. Ini mbo nate mwasana ni ham hot. Black is beautiful na bamayo. Ndei pusha vushe jisi ni nanyai. Mwaba nangwe kundola nangu shali. Ya ini mbo shobe mwanjala panganga. Na umfama piti kwati na umako panganga. Gashari lala mwandi tola tola uka. Ukonka nyepo fe tola tola uka. Apa manje ni makonela pa aflo. Manimbo ya konia tengela pa aflo. Ya ulaifu nyalisa lefu party 3. Kaficha mona ni mu party 3. Ya ulefua ikente pa apala. Music inga lubilo wadi wina kala apai. Ukonka nyepo fyo kula fisunga sunga. Tuako la kukunga mabati wole fisunga. Oke mgemo na ukukula mosanai. Elonda kumfa wino mandiwe sanai. Supporti jadi sangwa kale kuno. Wila saka mana tula kumfa wino kuno. Foko yena hot kwa timudilo. Wile kwa shama lapa sana kumudilo. Ukonka nyepo fyo fine mwandi. Niwebo wabakuno. Na lakuta siro kila kwa spiti jeno leipaya. Gana umfama nimba yengi mandu leipaya. Ya yeah. Ama bazi ule pwena kwa timu fumbi. Apa juicy ya risango ni mtu. Wabana formati OG ni factory. Apa mabumba ya marapa body factory. Ya yeah. Ema timu ya kalambayo. Bakali veka veka yoti yenayo. Mugemo na mutenta kwa ti earthquake. Ala wabane chunda kwa ti earthquake. Young self take a M, Mr. Tough Quick. Ni wadumfa wino mandi, Mr. Tough Quick. Okay, thank you very much for your support, Ben. I got you.
Yes.
Big shout out to Big Man himself.
JKC Production.
They would just say, Midnight, Bakadi Beka Beka. The lad, I got you. Young self take a tough one. Mr. Tough Quick on this one. From Jeezy, I see. Mr. Kwanzaa, I got you. Lock music. M.T. Kwan, I say you po one. Billy Kalombo on this one. Thanks for your support. I see.
Exclusive.
Navan. One, two. Navan.